heartbeat. What in call girl, you did it. Only no more sango we was in. Last night you didn't tell me.
Well then, alright then, ngamba, ngamba, ngamba. Ja, echi tufu o vango ja, ngamba. Well, zen kulinje. Abasajja banji bekubya kubya obufaananyi. Obulungi bw'oliko obuntagaza butagaza.
Ebyo byokola bya ddala, guno mukwano gwa ddala. Onoobasinga mu kwambala, ezo design eza ddala. Ebyo byokola bya ddala, guno mukwano gwa ddala. Kasmaira okenda bakaddala, oli malayika bya ddala.
Come baby, you look so nice my baby. I wanna touch you my baby. I wanna hold you my baby. Mekuba kukumba tukumbe. Mekuba kubala tubale. Ibyo kunywa katusunde. DJ kona tukende. Katunyumirwe. Ebye ncha dwe byancha. Weta yongela tukunywe. Tuchukube paka kumacha.
Ebyo byokola byandala. Kuno mukwano gwandala. Ono basinga mukwambala. Ezo design za ndala. Ebi yokora bya ndala. Kuno mukwano gwa ndala. Kasmaira okenda bakaddala. Oli malayika bya ndala. Yagwankuluza ze advit. Watinkola nga you did it. Oli no musango gwe wazenu. Last night you didn't tell me sweet night.
Now make me dance to the rhythm man.
DJ play this tune again. Katiko nigiza budigiza. Mbyokora mbabinyuma.
Mekuba kukumba tukumbe. Mekuba kubala tubale. Ibyo kunywa katusunde. DJ kona tukende.
Ebyo byokora bya ddala. Guno mukwano gwa ddala. Bono basinga mukwambala. Ezo design za ddala. Ebyo byokora bya ddala. Guno mukwano gwa ddala. Kasmaira okenda bakaddala. Oli malayika bya ddala.